Genesis 34 verse 1. UDina indodakazi kaLeya amzalayo noJakobe waphuma ukuyobona amadodakazi alelozwe. Verse 2. UShekemu indodana kaHamori umHivi inkosi yezwe wambona wamthatha walala naye wamona. Verse 3. Inhliziyo yakhe yabambelela kuDina indodakazi kaJakobe, wayithanda intombi, wakhuluma kuyo inhliziyo yentombi. Verse 4. UShekemu wakhuluma kuyise uHamori wathi, ngithathe le ntombazane ebe ngumkami. Verse 5. UJakobe wezwa ukuthi ungcolisile indodakazi yakhe uDina, amadodana akhe ayisezinkomeni enhle, uJakobe wathula aze afika. Verse 6. UHamori kaShekemu waphumela kuJakobe ukuyokhuluma naye. Verse 7. Amadodana kaJakobe abuya endle sezwe lokho, abantu badakuka bathukuthela kakhulu ngokuba ubenze ubuwula kwa-Israyeli ngokulala nendodakazi kaJakobe ongenakwenziwa. Verse 8. UHamori wakhuluma nabo wathi, inhliziyo yendodana yami uShekemu iyabambele endodakazini yenu, ake nimuphe yona ibe ngumkakhe. Verse 9. Kaniselanani nathi nisiphe amadodakazi enu nizithathele amadodakazi ethu. Verse 10. Niyakuhlala kithi, izwi liyakuba sebusweni benu, yakhani thengiselani nifuye kulo. Verse 11. UShekemu wayesethi kuyise nakubabe nabo, ake ngifumane omusa emehlweni enu, lokho enakusho kimi ngiyakunika khona. Verse 12. Bizani kimi ilobolo noma lingakanani kanye nesipho, ngiyakunika njengokusho kwenu kimi, kodwa ngipheni intombi ibe ngumkami. Verse 13. Amadodana kaJakobe amphendule uShekemu noHamori uyise ngobuqili, akhuluma njengokuba bemngcolisile uDina udadewabo. Verse 14. Athi kubo, asinakwenza lokho kunika udadewethu kumuntu ongasokwanga, ukuba lokho kuyihlazo kuthina. Verse 15. Kepha ngalokho singanivumela uma nizakuba njengathi kusoke bonke abesilisa bakini. Verse 16. Siyakunika amadodakazi ethu, sizithathe amadodakazi enu, sihlale nani, sibe isizwe sinye. Verse 17. Kepha uma ningasilaleli nisokwe, siyakuthatha indodakazi yethu sihambe. Verse 18. Amazwi abo aba mahle kuHamori noShekemu indodana kaHamori. Verse 19. Lensizwa ayilibalanga kwenza lokho, ngokuba yayethabela indodakazi kaJakobe, yayinodumo kunabo bonke abendlu kayise. Verse 20. OHamori noShekemu indodana yakhe beza ngasesangweni lomuzi, bakhuluma namadoda omuzi wabo bathi. Verse 21. Labo bantu bahlezi ngokuthula nathi, ngalokho mabahlale ezweni balihambe, ngokubabheka izwe libanzi inxa zombili phambi kwabo, asizithathe amadodakazi abo abe ngumkethu, sibaphe amadodakazi ethu. Verse 22. Kuphela ngalokho bayasivumela babantu ukuhlala nathi sibe isizwe sinye, ukuze bonke abesilisa phakathi basokwe njengalokho bona besokiwe. Verse 23. Imihla yabo, impahla yabo nezinkomo zabo akuyukuba ngokwethu na, masibavumele kuphela bakhe kithi. Verse 24. Bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe balalela uHamori noShekemu indodana yakhe, bonke abesilisa basoka, bonke abaphuma ngesango lomuzi wakhe. Verse 25. Kwathi ngosuku lwesithathu besenobuhlungu, amadodana amabili kaJakobe, uSimeoni noLevi, abanewabo kaDina, bathathu kwaba yilona lowo inkemba yakhe, bahlasela umuzi ngesibindi babulala bonke abesilisa. Verse 26. Babula uHamori noShekemu indodana yakhe ngosuku lwenkemba, bakhipha uDina endlini kaShekemu bahamba. Verse 27. Amadodana kaJakobe ayesefica ababuleweyo, aphanga umuzi ngokuba babengcolisile udadewabo. Verse 28. Athatha izimvu zabo nezinkomo zabo nezimbongolo zabo okwakusemzini nokwakusendle. Verse 29. Nemfuyo yonke yabo athumba abantwana babo nawumkabo, abaphanga yena konke okusendlini. Verse 30. uJakobe wayesethi koSimeon noLevi, ningihluphile, ningenze ukuba nginukele kabe abantu bezwe, amakhana namaPherizi, lokhu ngiyingcosana bayongihlanganyele bangibulale, ngichithwe mina nendlu yami. Verse 31, basebethi, ngabe bemenza udadewethu isifebe na?